inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana nawe amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu kiganiro cy'ubushize twize igitabo cya Yeremiya. Umuhanuzi Yeremiya yabayeho mu myaka 600 mbere y'ivuka rya Mesiya. Twabonye uko Yeremiya yaburiye bene wabo b'Abayuda, ababwira ko nibatihana ibyaha byabo bakanga kugarukira Imana, ingabo za Babuloni zizasenya umujyi wa Yerusalemu kandi zibafate bunyago. Ikibabaje nuko benshi mu Bayuda bumvise abahanuzi b'ibinyoma bakanga kwita ku butumwa bwa Yeremiya. Nuko ingabo za Babuloni ziraza zisenya Yerusalemu maze zifata bunyago Abayuda zibatwara mu gihugu cya kure i Babuloni. Uko niko ibintu byose byasohoye nk'uko Imana yari yarabihanuye mu kanwa k'umuhanuzi wayo Yeremiya. Uyu munsi tugiye gusoma inkuru y'umusore w'Umuyuda, umwe mu bajyanywe bunyago i Babuloni. Uwo musore yitwaga Daniyeli, umuhanuzi w'Imana. Izina Daniyeli risobanura ngo Imana ni umucamanza wanjye. Ubwo nibwo bwari ubuhamya bwa Daniyeli mu magambo make. Daniyeli nta wundi yatinyaga usibye Imana ishobora byose. Iyo buri wese azahagarara imbere akayisobanurira ibyo yakoze byose, Daniyeli ntiyitaga ku byo abantu bamutekerezaho, yashishikazwaga gusa n'uko Imana imureba. Daniyeli yizeye ibyo umuhanuzi Salomo yanditse kera, aho yavuze ngo gutinya abantu kugusha mu mutego, ariko uwiringira Uwiteka azaba amahoro. Aya magambo yanditse mu Migani cye cya 29 ku murongo wa 25. Imana yahumekeye muri Daniyeli maze yandika igitabo gikubiyemo amakuru menshi. Igitabo cya Daniyeli kirimo ibyahishuwe byinshi, ni ukuvuga ubuhanuzi umwana w'umuntu adashobora kwihimbira. Imana yonyine niyo izi ibizaba muri ejo hazaza. Nyamara Daniyeli yanditse ku mateka y'amahanga menshi yo ku isi, ndetse ayo mateka ayandika ayo mahanga ataranabaho. Urugero, Dawidi yanditse ukuntu ubwami bw'Abaperesi, Ubugiriki n'Uburoma bizabaho, n'icyo abami b'ubwo bwami bwose bazakora. Kimwe nk'abandi bahanuzi b'Imana, Daniyeli yanditse ibyerekeye kuza kwa mbere no kuza kwa kabiri kwa Mesiya. Daniyeli yahanuye ko Mesiya naza ubwa mbere azabagwa, bisobanura kwicwa nk'igitambo cy'ibyaha. Ibyo wabisoma muri Daniyeli 9:26. Ariko kandi ko Mesiya nagaruka mu isi azacira isi urubanza mu gukiranuka kwayo. Umva iyerekwa Daniyeli yagize ryerekeye kuza kwa kabiri kwa Mesiya. Yaravuze ngo nkomeza kwitegereza kugeza aho bashyiriyeho intebe z'ubwami, haza umukuru nyir'ibihe byose aricara. Imyambaro ye yeraga nka shelegi kandi umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera. Intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimo iby'umuriro, kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana. Imbere ye hatembaga umuriro. Uduhumbagiza baramukoreraga, kandi inzovu inshuro inzovu bari bamuhagaze imbere. Imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Hanyuma nyitegereza ibyo neretswe nijoro, mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru. Aza umujyi umwe asanga wa mukuru nyir'ibihe byose, bamumugeza imbere. Nuko ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami, kugira ngo abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe bajye bamukorera. Ubutware bwe n'ubutware bw'iteka ryose butazashira, kandi ubwami bwe n'ubwami butazakurwaho. Aya magambo yanditse muri Daniyeli 9:9, 10:13, 14. Uko igihe kitatwemerera kwinjira cyane mu bitekerezo by'Imana biboneka muri iki gitabo cya Daniyeli, umwanya usigaye tugiye kumara tuvuga ku nkuru y'umuhanuzi Daniyeli wenyine. Mu gice cya mbere cya Daniyeli tubona uko Nebukadinezari, umwami wa Babuloni, yatoranyije bamwe mu basore b'Abayuda kugira ngo bigishwe maze babashe kumukorera. Yatoranyije abasore b'uburanga kandi bafite ubwenge, bashobora kwiga ubuhanga runaka no kwiga inyuguti n'ururimi bikomeye byakoreshwaga i Babuloni. Daniyeli ni umwe muri abo basore umwami yatoranyije. Nuko Daniyeli atangira kwiga mu mashuri y'i Babuloni. Nyamara mu minsi ya mbere Daniyeli yisanga mu mahitamo abiri agoranye. Umwami wa Babuloni yari yemeje ko abasore bose biga mu mashuri ye bagomba kunywa vino nziza ndetse bakarya n'ibiryo byiza. Ariko ibyo byo kurya n'ibyo kunywa byabaga byacishijwe imbere y'ibigirwamana. Ese Daniyeli yari kwemera gusenga ibigirwamana? Oya, kubera iki? Kuko Daniyeli yatinyaga Imana. Daniyeli yari yarahisemo urupfu aho gukora ibyangwa n'Imana. Kandi byanditswe bivuga ngo maze Daniyeli agambira mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'ubwami cyangwa vino yanywaga. Aricyo cyatumye yingingo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduze. Aya magambo yanditse muri Daniyeli gice cya mbere umurongo wa 8. Ibyanditswe bivuga ukuntu Imana yakije Daniyeli muri ayo mahitamo abiri agoranye, ikamuha umugisha no kumenya n'ubwenge byinshi. Kandi ibyanditswe bikavuga ngo mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya, icyo umwami yababazaga yabonaga barusha abakonikoni n'abapfumu bose bari mu gihugu cye cyose inkubwe 10. Aya magambo yanditse muri Daniyeli gice cya mbere umurongo wa 20. Ibyo rero byatumye mu myaka 70 bari mu bunyage Daniyeli akorera abami 4 batandukanye, kandi Imana yari kumwe nawe. Mu mwanya muto dusigaranye, turifuza kureba ku nkuru y'ubuzima bwa Daniyeli. Ni inkuru yerekana ko Daniyeli nta wundi yatinya gusibye Imana gusa. Turaza kubona uko Daniyeli yari atandukanye cyane n'abandi batware bakoreraga umwami. Abandi batware bagorekaga ukuri kandi bakarya ruswa kuko batatinyaga Imana mu mitima yabo. Nyamara Daniyeli yanze ibikorwa byose birimo gukiranirwa n'andi makosa kubwo gutinya Imana byari byuzuye mutima we. Yahisemo kujugunywa mu rwobo rw'intare aho kubabaza Imana. Inkuru yacu itangira Daniyeli amaze gusaza. Icyo gihe yakoreraga umwami wa 4 kandi yari umwizerwa cyane. Ubwami bwa Babuloni siko bwari bukitwa, ahubwo bwitwaga Ubuperesi, kuko ibihugu bibiri ari byo Medi n'Ubuperesi byatsinze Babuloni bigabanyamo kabiri, biba nk'uko Daniyeli yari yarabihanuye. Mu gitabo cya Daniyeli ibice 6 ibyanditswe bivuga ngo bukeye Dariyo ashaka kugabanya igihugu mo intara 120 ngo azigabire abatware b'intebe bakwira igihugu cyose, kandi abaha n'abatware bakuru 3, umwe muri bo yari Daniyeli, kugira ngo abo batware b'intebe bajye babashyikiriza iby'umwami ngo umwami adapfirwe ubusa. Ariko Daniyeli aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, kuko umwuka mwiza cyane yari ari muri we, ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniyeli mu by'ubutware, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro kuko yari umwiringirwa, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Bukeye abo bagabo baravugana bati nta mpamvu tubona kuri Daniyeli keretse nituyibona mu magambo y'amategeko y'Imana ye. Nuko abo batware bakomeye n'ab'intebe bateranira ibwami babwira umwami bati mwami Dariyo nyaguhoraho. Abatware bakomeye bo muri ubu bwami n'ab'intebe n'ibisonga byabo n'abajyanama n'abanyamategeko bose bigira inama yo gushyiraho itegeko ry'umwami n'iteka rikomeye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose cyangwa umuntu wese atari wowe asabye nyagasani azajugunywe mu rwobo rw'intare. Nuko none nyagasani hamye iryo tegeko ushyireho ukuboko ku rwandiko rwaryo kugira ngo rye kuzakuka nk'uko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Nuko umwami Dariyo ashyiraho ukuboko ku rwandiko rw'iryo tegeko. Maze Daniyeli yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko agiwe, kandi amadirishya y'inzu ye yari akinguwe yerekeye Yerusalemu, akomeza kujya apfukama 3 mu munsi asenga Imana ye akayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Bukeye ba bagabo baraterana baragenda basanga Daniyeli asenga Imana ye ayinginga. Baraza bavugira imbere y'umwami ibya rya tegeko rye bati mbese harya nyagasani ntiwashyizeho ukuboko ku rwandiko rw'iteka waciye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose cyangwa umuntu wese atari wowe asabye nyagasani ngo azajugunywe mu rwobo rw'intare? Umwami aramusubiza ati narabitegetse koko nkurikije amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Baramusubiza bati ariko Daniyeli we wo mu banyagano b'Abayuda ntakwitayeho nyagasani cyangwa iteka washyizeho ukuboko, ahubwo ajya senga 3 mu munsi. Umwami yumvise iryo jambo arabarakarira cyane, ashyira umwete cyane kuri Daniyeli kugira ngo amukize. Burinda bwira babagabo bongera guteranira ibwami babwira umwami bati nyagasani umenye ko ari itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ngo nta tegeko cyangwa iteka ryahamijwe n'umwami rivuguruzwa. Nuko umwami arategeka bajya kuzana Daniyeli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Maze bazana igitare bagikinga ku munwa w'urwobo. Umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite n'icy'abatware be kugira ngo ibyo ategetse kuri Danieli bidahindurwa. Nuko umwami asubira mu nzu ye akesha ijoro yiraje ubusa, ntibamuzanira ibyo kumucurangira, ntiyarushya agoheka. Bukeye umwami yibambura kare mu museso, agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Ageze hafi y'urwo rwobo Danieli yari arimo, atera hejuru n'ijwi rirenga ry'umubabaro abaza Danieli ati: "Yewe Danieli, mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare?" Danieli asubiza umwami ati: "Nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe nyagasani ntacyo nagucumuyeho." Umwami ahera ko anezerwa cyane, ategeka ko bakura Danieli mu rwobo. Nuko bamukuramo basanga ntacyo yabaye kuko yari yiringiye Imana ye. Maze umwami ategeka ko bamuzanira ba bagabo bareze Danieli, babazanana n'abagore babo n'abana babo, babajugunya muri urwo rwobo rw'intare zibasamira mu kirere, zibamenagurana n'amagufwa yabo batararushya bagera mu rwobo hasi. Umwami Dariyo ahera ko yandikira abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe batuye mu isi yose ati: "Amahoro agwire muri mwe. Shyizeho itegeko ngo abantu bo mu butware bwose bwo mu gihugu cyanjye bajye bubaha Imana ya Danieli, bahindire imishyitsi imbere yayo, kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose. Ubwami bwayo ntibuzarimburwa, kandi ubutegetsi bwayo buzageza ku mperuka. Niyo irokora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi, kandi niyo yakijije Danieli inzara z'intare. Amen." Mbese wumvise ibyo umwami w'umunyamahanga yavuze amaze kubona ukuntu Imana yakije Danieli mu rwobo rw'intare? Yaravuze ngo: "Nshyizeho itegeko ngo abantu bo mu butware bwose bwo mu gihugu cyanjye bajye bubaha Imana ya Danieli, bahindire imishyitsi imbere yayo, kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose." Wowe unteze amatwi uyu munsi, mbese utinya Imana ya Danieli? Ahari wabaza ngo Imana ya Danieli ni iyihe? Imana ya Danieli ni Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo. Imana ya Danieli ni Imana y'abahanuzi Mose na Dawidi. Imana ya Danieli ni Imana yaduhaye ibyanditswe byera. Ni Imana yasezeranije kohereza umucunguzi wagombaga gukiza abanyabyaha imbaraga zikomeye kurusha imbaraga z'intare. Izo mbaraga ni iza Satani, ni imbaraga z'icyaha na kuzimu. Imana ya Danieli ni Imana imwe kandi y'ukuri. Mbese utinya Imana ya Danieli? Ntabwo ndi kukubaza niba utinya inshuti zawe, ibyo bagutekerezaho, cyangwa ngo nkubaze ko utinya basogukuruza bawe n'imigenzo yabo, cyangwa abarozi n'abapfumu. Ahubwo icyo ndi kukubaza ni iki: mbese utinya Imana? Mbese wifuza kunezeza Uwiteka Imana no kumvira ijambo ryayo ryera? Danieli yatinya Imana, niyo mpamvu atatinyaga abantu. Danieli yahisemo kurara mu rwobo rw'intare aho kubabaza Uwiteka Imana ye. Wowe bimeze bite? Mbese utinya Imana? Mbese uyitinya nk'uko Danieli yayitinyaga? Ese wanga gukiranirwa nk'uko Danieli yabyangaga? Mbese ukunda ijambo ry'Imana nk'uko Danieli yarikundaga? Cyangwa umeze nk'abakomoka kuri Adamu benshi, bagore kukuri, bakunda amafaranga kandi bagasuzugura ibyanditswe byera? Mbese koko utinya Imana? Inshuti yanjye, wakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Mu isomo ry'ubutaha tuzaganira kuri bumwe mu buhanuzi bwiza bwanditswe na Zekariya, umuhanuzi wabayeho nyuma ya Danieli. Imana iguhe umugisha mu gihe ukomeje gutekereza kuri uku kuri kw'ingenzi kuvuga ngo gutinya abantu kugusha mu mutego, ariko uwiringira Uwiteka azaba amahoro. Aya magambo yanditse mu Migani bice 29 umurongo wa 25. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 12 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 12 12 79 018.